Amazima to do inge watu we kutawa kulia bulamu fitu koleji. Emiaka jendi moja kufuna viana. Nobody fete watu kubira kukwana. Tuliva koze rawe tuzifuna mwana. Ashiwa liezo ziva za kuliva mwana. Gwe, gwe, bia kwe zinya. Gwe, gwe, bia kwe kora. Gwe, gwe, bia kwe laga. Bia kwe koza, bia kubikora. Gwe, gwe, boy bia kwe zinya. Ashua this is only ya kwe tega. Ashua this is only ya kwe raga. Femi akaje tulimuche tuwe kora. Ashua di. By the way, shua katize zitu sako. Tunijira kufechi zigo tachira wako. Shiringi dora mafaranga fetu wanago.
Statusi elane tuwa ladako.
I be the bestie all over. Hennessy champagne if it's two and a rover. Every cousin we make them bend over. Till game over. Bro, I be the bestie all over. Hennessy champagne if it's two and a rover. Every cousin we make them bend over. Just call it a boy to an evil. And I can't even boy to an evil.